It's a Stunt Masters production.
Petrus on the beat.
Nimekuja half two design ya soka. Marapa na wadishika ma mamboga. Flota mubuda kama mugoka. Tulikuja zikushika muka toroka. Muka hepa kama makali kwenye mita. Muka sepa kama mapoko kwenye mata. Ukileta ding ding na kutingisha tingisha Cheki yule manze mezibeba. Nadai kumshika tu kwa hewa. Kwa hewa, kwa hewa. Mina yeah, turn the down, tukipewa. Jigisha mabega kwenye chat, nina penya. Usishangai budo, ini hii penga. Natema misari mizani siwa play hewa. Jump na me, run na me, ball na me. Shake for me, click the beat, stop. Ha, tingika, hini track kali nimepika. Rusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika, hini track kali nimepika. Rusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika, tingika, he, tingika, tingika. Tingika, tingika, he, tingika, tingika. Tingika, tingika, he, tingika, tingika.
Muka juu zibounce, gonga jini zitwak. Niko tu nyuma nyuma zikianguka ni try. Baby venyo mezibeba ni kama mekula mire. Na venyo nazigongesha ni kama zitalipuka. Yeah, mindo baba yao, uliza mama yao. Super don't worry, I got your back now. Hakuna kwenda home, this is like a night vision. More than night vision, let's do a real fiction. Naka unapenda training, baby won't understand you. Nakani body language, ningependa ni kutachu. Ukiruka juu, ningependa ni kudare. Huko more trashy, but please don't be magnet. Jina yako Margaret, utawai regret. Kujo dance na me, I'm gonna be your Kenyan Bill Gates. Tingika tingika hii ngoma buda noma. Tingisha tingisha hadi mini seme ngoja.
Tingika, hini track kali nimepika. Tusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika, hini track kali nimepika. Tusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika tingika he, tingika tingika. Tingika tingika he, tingika tingika. Tingika tingika he, tingika tingika. Tingika tingika he, tingika tingika.
Na tingisha maspika nikirarua maufa. Hama rapa wote ni maufdufa. Na picha juu ya kicks waki hata masnare. Turn around baby tingisha wakiongea. Shake body tingisha kidogo. Kaka mlezi Petrus sisi ndo vigogo. Boy toka Nairobi mpaka Magongo. Tumeshika airplay kwenye chati ni kupanda.
Tingika boss kama za kushika. Hakuna sembe hapa ni mapiza. Madada wa super wameiva. Bandim, bandim bila kush mina random, random.
Marapa nimekam kuwa chapa. Bila fimbo nimekam kuwa moda. Akimolis, nimeshoka.
Tingika, hini track kali nimepika. Rusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika, hini track kali nimepika. Rusha mikono kwenye hewa kaza shika. Tingika, tingika, he, tingika, tingika. 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 Budai.